Unit 10.
Sherehe ya arusi.
A wedding celebration. Dialogue 1, Unit 10. Listen to the conversation and then answer the questions that follow. Remember, it is always a good thing to listen to the dialogue several times before attempting to answer the questions. Rosa and Hawa are talking about a wedding celebration.
Wikendi hii, nitakwenda kwenye sherehe ya arusi. Niliombwa na wazee wa biharusi kuwasaidia na matayarisho ya chakula. Kwa kweli, ndiye baba yake biharusi aliyeniomba kuhudhuria sherehe hiyo ya arusi.
Mimi pia nitahudhuria sherehe ya arusi wikendi hii. Nilialikwa pamoja na kikundi changu cha mwanamuziki kuimba nyimbo kwenye sherehe hiyo. Ndiye biharusi mwenyewe aliyenialika.
Jamani, labda sisi sote tunakwenda kwenye sherehe hiyo hiyo.
Sherehe hiyo arusi nitakayohudhuria itakuwepo Sinza.
Vile vile nitakwenda kwenye sherehe ya arusi pale Sinza. Watu wale watakaoana wanaitwa Bisubira na Bwana Yusufu.
Bila shaka tumealikwa kuhudhuria sherehe hiyo hiyo.
Mpishi, mwimbaji, basi twende arusini.